waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
dalkan Australia, waalidiinta qaar ayay dowladda iyo shaqabixiyayaashu lacag ku siiyaan fasaxa ay qaataan marka ilmo ay u dhashaan, laakiin qof kasta xaq uma leh lacagahaasi. qaybtan kale ee ka mid a barnaamijyadeenni Australia Explained waxaanu ku eegaynaa lacagaha fasaxa waalid ee jira, cidda xaqa u leh, iyo sida loo dalbado. waqti farxad leh ayay u tahay waalidka marka ay hooyadu uur leedahay oo ilmo u dhalanayo, laakiin waxay sidoo kale keeni kartaa walaac dhanka dhaqaalaha la xiriira ah. lacagta fasaxa waalidka ee ay bixiyaan dowladda iyo cidda qofku uu u shaqeeyo waxay culays ka yarayn karaan waalidka, maadaama ay u ogolaanayso in dakhli soo galo inta ay guriga joogaan oo ilmaha dhashay ay xanaanaynayaan. Dittoresa Adele Mudolo, oo madax u ah xarunta dhaqamada kala duwan ee caafimaadka haweenka, ayaa sheegtay in fasaxa waalidku uu muhiim u yahay qoysaska iyo bulshada oo dhan.
It contributes so much to our community, not just, you know, taking kind of
qayb weyn ayay ka qaadataa bulshadeena, mana aha oo keliya inay culayska ka qaadayso haweenka laftigooda marka ilmaha ay hayaan, ee waxay sidoo kale qayb weyn ka qaadanaysaa xanaanaynta caruurta. inkastoo dadku u haystaan in marka waalidku fasaxa ilmaha uu u qaato aysan wax soo saara lahayn, laakiin runtii ilmahayntu waa wax soo saar weyn leh, ayay tiri. lacagtan la yiraahdo parental leave pay waa lacag ka timaada dowladda Australia oo ka caawisa qoysku inay fasax shaqada uga qaataan ilmaha dhashay ama ilma ay korsadaan muddo 2 sano ah. Hank Jongen waa maamulaha Services Australia oo ah hay-adda maareysa lacagaha waalidka la siiyo marka ilmaha uu dhasho iyo lacagaha kale ee cayirta. wuxuu sharaxayaa sida nidaamkan uu u yahay mid furfuran iyo isbedelada soo socda ee lagu samayn doono.
The arrangements here in Australia are pretty flexible because the payment can be
Australia waa mid hadba la bedeli karo oo ay wadaagi karaan waalidiintu. waxaa la bixiyaa ilaa 22 toddobaad, laakiin 24 toddobaad ayaa laga dhigayaa marka la gaaro 1 Luulyo sanadkan 2025. waxaa sidoo kale la sii kordhin doonaa oo waqtiga la gaarsiinayaa in dadku lacagtaas ay qaadan karaan 26 toddobaad marka la gaaro 2026. waxaa kaloo jira in 1 Luulyo 2025 waalidka la siinayo lacagta superka la yiraahdo oo ah kuwa loo kaydiyo dadku markay howlgabka noqdaan. lacagta la bixiyo waa 915.80 senti 5 maalmood ee toddobaadkii la shaqeeyo, iyadoo lagu salaynayo mushaarka ugu yar ee dalka laga bixin kara ama waxa loo yaqaano minimum wages. si aad xaq ugu yeelato lacagtaas waa inaad tahay qofka koowaad ee xanaaneeya ilmaha, waa inaad sidoo kale buuxiso shuruudaha shaqo iyo kuwa dakhli. Hank Jongen ayaa intaas ku daray in qofka looga baahan yahay inuu yahay qof deganaansho ku haysta ama dhalasho ku leh dalkan Australia.
When your child is born or adopted, you must be living in Australia.
marka ilmuhu ku dhasho ama uu yahay mid si sharciyana aad u korsato ama lasoo adabti gareeyey, waa inaad Australia degan tahay, waa inaad ama muwaadin tahay ama haysato sharci joogta ama fiiso ku meel gaara aad haysato, sida kuwa la yiraahdo temporary protection visa. waa inaad sidoo kale ku noolayd Australia 2 sano ka hor inta ilmuhu aysan dhalan ama aadan bilaabin inaad korsato. waqtigii aad dalka dibaddiisa ku noolaydna waa lagu xisaabinayaa, waa lagaa jarayaa. waxaad ka fiirin kartaa inaad xaq u leedahay lacagtaasi websiteka Services Australia oo ah servicesaustralia.gov.au. markaas ayaad dhanka internetka ka dalban kartaa lacagtaasi. Hank Jongen ayaa ku talinaya in center linkiga laga dalbado iyadoo la isticmaalayo waxa loo yaqaano akaanku qofku ku leeyahay MyGov ama MyGov account.
Now the beauty of using MyGov to access Centrelink is that
wuxuu ku fiican yahay in MyGov aad ka gasho center linkiga waa inaad macluumaad badan ka helayso, oo wuxuu sidoo kale ku siinayaa fursad online-ka aad ka codsan karto lacagtaasi. taas ayaana shaki la'aan ah sida ugu fudud ee lagu codsan karo lacagtaasi, ayuu yiri. wuxuu sidoo kale sharaxayaa in lacagaha fasaxa waalidka ay wadaagi karaan labada waalid haddii labaduba ay xaq u leeyihiin.
The payment is designed in such a way that it accommodates
lacagtan waxaa loo qaabeeyey si qoysaska kala duwan loo siin karo ama ay u qaadan karaan. Marka waad dalban kartaa haddii aad tahay qofka xiriirka la leh hooyada ilmaha dhashay, ama aad tahay qof la nool aabbaha dhalay ilmaha. Laakiin waa in la xasuusnaado in la fahmo in hooyada ilmaha dhashay ay tahay inay ogolaato in qofka kale la siiyo lacagtaasi ama xaq uu yeelanayo. Dottoressa Adele Murdolow ayaa sheegtay in waxyaalaha ay ku fiican yihiin fasaxa waalidku ay tahay in lagu garowsaday muhiimadda waalidnimada ee hooyada iyo aabbaha.
We really want men to step up more and take more of a role.
Waxaan runtii doonaynaa in raggu dadaal dheeraada muujiyaan oo door weyn ka qaataan korinta iyo xanaanaynta caruurtooda, gaar ahaan sanadka ugu horeeya nolosha ilmaha. Lacagtana waa qaab ragga lagu caawinayo marka ay mas-uuliyaddaas gudanayaan, ayay tiri. Lacagaha fasaxa waalidka hal mar ama dhowr jeer oo kala duwan ayaa la qaadan karaa. Hang Jongen ayaa sheegay inuusan qofku shaqayn karin marka uu lacagahaasi qaadanayo.
The other things that you need to let us know is any changes in circumstances. For example,
mid kale oo qofka looga baahan yahay waa inuu noo soo sheego haddii isbeddel kasta uu ku dhaco daruufahooda. Tusaale ahaan, haddii shaqadii aad ku noqotay ama aad rabto inaad shaqayso maalmo ka mid a maalmaha lacagahaas aad qaadanayso, sababtoo ah ma shaqayn karto maalmaha lacagtan aad qaadanaysa ama lagu siinayo. Dabcan, haddii aad dalka ka baxaysana waa inaad noo soo sheegtaa, ayuu yiri. Lacagahan loo yaqaano parental leave pay waa la qaadan karaa haddii haweentu ilmo meyda ay dhasho ama uu markuu ilmuhu dhasho kadib dhinto. Si aad macluumaad dheeraada uga hesho lacagaha parental leave pay, Hang Jongen wuxuu ku talinayaa inaad booqato websiteka Australian Services oo weliba macluumaad luqado kala duwan ay ku qoran yihiin.
We understand that migrants and newly arrived people in Australia.
Waan fahamsanahay in dadka soo galootiga iyo kuwa dhowaan dalka Australia yimid ay wajahayaan caqabado luqadeed. Haddii aad booqato websitekaas oo aad raadiso luqadaada, waxaad helaysaa macluumaad aad akhrisan karto, mid aad dhagaysan karto, ama aad daawan karto oo ku qoran 75 luqadood. Waxaad sidoo kale wici kartaa lambarka 1312 eber labo. Qaar ka mid a shaqo bixiyayaasha ama employeriska ayaa sidoo kale bixiya lacagaha fasaxa waalidka. Shuruudaha xaq u yeelashada ayaa se kala duwan. Marka waa laga maarmaan inaad weydiiso xafiiska shaqada ee meesha ama shirkadaadu shaqayso. Afnan Malik waa aabe dhalay ilmo 2 sano iyo bar jira. Wuxuu xaq u leeyahay lacagaha fasaxa waalidka oo ka yimaada dowladda iyo shaqo bixiyaha uu shaqeeyo, laakiin ma uu dalban wixii uu xaqa u lahaa.
And sometimes you are just like scared, like you might end up getting the wrong thing and then you have to pay back to your employer or to your
mararka qaarkood waxaad ka baqaysaa inaad qalad samayso oo ay noqoto inaad lacagta dowladda ama shaqo bixiyaha dib aad u celiso. Haddii hadda ilmuhu ay ii dhalin lahaayeen, ayuu yiri shaqo bixiyaha, ayaan u tegi lahaa oo su-aalo weydiin lahaa halka aan ka sugayo in isagu uu ii yimaado, ayuu yiri. Dottoressa Adele Murdolow ayaa ku talinaysa in lala tashado ururo ay ka mid yihiin ururka Job Watch si aad u hubiso waxa aad shaqo bixiyaha xaqa uga leedahay iyo waxa aadan ulagalahayn.
If they do call Job Watch, they can arrange for an interpreter.
Haddii dadku wacaan Job Watch, waxaa si lacag la-aana lagugu ballamin karaa turjumaan. Waxaan ku talinayaa inay yihiin runtii albaabka ugu fiican ee ugu horeeya ee talo iyo macluumaad laga heli karo, ayay tiri. Qofka shaqaalaha ee shaqo bixiyaha u shaqeeya ugu yaraan 12 bilood waxay xaq u leeyihiin fasax waalid oo aan laakiin lacag lagu siinayn. Maadaama lacagaha parental leave-ku ay yihiin taageero qiimo weyn leh, Dottoressa Adele Murdolow ayaa jeclaan lahayd inay aragto dad badan oo xaq u yeesha oo la ballaariyo si dad badani ay xaq ugu yeeshaan inay dalban karaan lacagahaasi.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.